Kati minister byensimbi Henry Musasi asomedde eggwanga embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ng'eno yabumbye 8,813. Ono atandise na kulambika byanfuna bya ggwanga nga bwe byongedde okukula wakati mu kusoomooza okuliwo ng'omwezi guno we gunaggweraho nga bikoze okutuuka ku bumbi bwa $690,000. Musasi ategeeza nti ate eggwanga bwe linaatandika okusima amafuta ag'okutunda ku nkomerero y'omwaka guno kyakusukka anti ebyenfuna byakukula n'ebitundu 12 ku buli 10 awo n'emirimu egitondebwawo gyeyongere kwogatta ensimbi eziyingizibwa mu maka okweyongera ate n'ensimbi z'okusiga mu buweereza zeyongere olwo buke ku muntu wa wansi.